dadka caylkan degay diban meel ka dhigay on helin tabiib dadku waa arkee on helin tabiib dadku waa arkee naf naf doorato mudabadan tayo tiftaay u qabto kalka caylkan degay diban meel ka dhigay adiguna tareen durba barashadii kugu soo tagiyo doxan kugu xigay waa dabeecadaha degdegii ragee
Gormadi damacda, gormadi doonta.